waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
Don't think about fake Mary. It's a true Mary. This is true. Everything is true. Everything is real. It's just you don't flip together. That's all.
成本差不多我要付一共15万左右澳币，对吧？
包括所有东西。
就申请完 PR， 多久 PR 能下来？
短则2-3个月，慢则1年。
You have to provide enough evidence so the immigration they believe that this is the true Mary.You go to holiday together, take a photo together.
My visa is failed.
Yeah.
Can I get the money back?
But this is all about trust. Like, I don't scam people.
ha isdhihin waa guur been abuura waa guur saxa wax kasta waa run waxa kaliya uu uga duwan yahay waa inaysan labada qof isla seexanayn waa inaad wasaaradda socdaalka siisaan caddaymo ku filan oo lagu aamini karo inuu guur sax yahay fasax baad wada aadaysaan qofka sawiro ayaad iska soo qaadaysaan haddii aan fiise waaya ayuu weydiiyey lacagtii ma la ii celinayaa wax walba waa is-aaminid ayaa looga jawaabay dadkana ma qayaano kaasi wuxuu ahaa hadal run ah oo dhex maray wariye ka tirsan s b s ta iyo mid ka mid a dadka guur fiise lagu rabo u habeeya dadka oo kamboodiya ka soo jeeda na waa hadal si qarsoodiya loo duubay oo dhex maray wariye ka tirsan laanta afka chineska ee s b s ta iyo nin raba inuu say ahaan fiiso ku gato
I need to pay about 150,000, right?
Yes, that includes everything.
wariyaha ayaa weydiiyey waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso 150,000 soo sax maaha haa wax walbaana way ku jiraan imse ayay qaadanaysaa in deganaansho la helo kadib marka codsiga xaraysid 2-3 bilood gudahood ugu badnaana 1 sano markay s b s bilowday baaritaanka wariyaasha ayaa helay xayisiino dadka laysku barayo oo lagu qoro internetka iyo joornaallo luqadaha bulshooyinka soo galootiga ku qoran laakiin inta badan ma aha dad doonaya jacayl iyo qof ay si saxa guursadaan ee waxay raadinayaan waa fiiso ay deganaansho ku helaan qaab kale oo lagu helo deganaansho joogta waa inaad hesho shirkad ama shaqabixiyo ku sponsora tan ayaa ah midda ugu badan maadaama ay jiraan arday badan oo waqti iyo lacag badan horeba ugu bixiyay australia oo wax ku bartay waxaa jira dad shaqooyinka dadka geeya iyo wakiilo arrimaha fiisooyinka ama migration agent loo yaqaano oo kaa caawinaya sidaad ula qabsan lahayd nidaamka dowladda ee sida joogtada isu bedelaya sijimon iyo lina waxay ku nool yihiin gobolka Kerala oo ku yaalla koonfurta India 2008-dii Lina waxay shaqooyinka hoteelada iyo makhaayadaha ku baratay Australia waa xirfadda hospitality-ga loo yaqaane waxay islahayd waxaad xaq u yeelan doontaa inaad codsato deganaansho joogto ah markaad jaamacadda dhamayso laakiin dowladda ayaa shuruudihii bedeshay iyadoo kooraskaasi ka saartay liiska lagu dalbado deganaanshaha waddanka waxay ku noqdeen India laakiin taasi waxay dhacday kadib markay la kulmeen oo ay aamineen migration agent oo isagu diiwaan gashan lacagta la siinayo shaqa bixiyaha iyo qarashka sponsorshipka wuxuu rabay 25,000 25,000 haa waa sax oo doolarka maraykanka ah taasi waxay ahayd cod laga duubay migration agent qof ah oo ka dalbanaya lamaanahan inay lacagtaasi bixiyaan ana siiyaan shaqa bixiyaha sponsorka viisada u dalbaya sida ku qoran sharciga socdaalkana sponsorship in lacag la siiyo waa sharci darro
I tried to negotiate with them, but to be honest, Sijimon, there are people over here actually paying 50 or 100,000. Yeah. That's very hard. However...
waxaan isku dayay inaan qiimaha kala xaajoodo laakiin haddaan runta kuu sheego halkan waxaa jooga dad diyaar u ah inay bixiyaan 50,000 ama 100,000 marka way adag tahay hase yeeshee waa shaqo saxa ayaa lagu helayaa 2015-kiina dowladda ayaa kordhisay ciqaabta la marinayo dadka lagu helo inay lacag siiyaan shaqo bixiyo sponsor siinaya iyo qofka weliba lacagta qaadanaya laakiin Sijimon iyo Lina ayaa aaminsanaa inay mustaqbalkooda maal gashanayaan sidoo kalena waxay aamineen wakiilka ama agentiga wakiilka ayaa ahaa mid diiwaan gashan oo sharciyan ku shaqeeya wuxuuna u sheegay in shaqa bixiyuhu uu qaato oo keliya lacag kaasha marka waa inay yimaadaan, ayuu ku yiri Melbourne, ama qof u soo diraan lacagta maadaama uusan ogolayn waa shaqo bixiyaha in lacag bangi loogu soo rido. Waxayse ugu dambayntii noqotay in Sigmund iyo Lina aysan lumin oo keliya fursaddii ay Australia nolol cusub uga bilaabi lahaayeen.
After he received the money and after he charged his professional fees and all the money,
markuu lacagtii qaatay oo lacagtii viisada iyo wax walba aanu bixinay wuu na dafiray, telefoonkii wuu jaray, emailkiisana qof kale ayaa ka jawaabaya, viisadiina waa naloo diiday, dhibaataa nagu dhacday. Mana aha oo keliya hal wakiil socdaal ama shaqo bixiye lacag qaadanaya markay fursad helaan. Waxaa jira suuq fiisooyinka shaqada oo shirkada dhanu ay ka ganacsadaan kana faa'iidaystaan ardada ajaaniibta iyo soo galootiga kale oo qaba hami ah inay Australia degaan. Barnaamijka S B S ta ee The Feed loo yaqaano ayaa u duulay Brisbane si ay u soo baaraan shirkad qorta shaqaalaha xirfadda leh, shirkadan oo la yiraahdo Global Skills and Business Services. Shirkadan ayaa waxaa aasaasay nin magaciisa lagu sheegay Jack Raskovic oo madax u ahaa shirkadda. Shirkadan ayaa beegsan jirtay ardada ajaaniibta ee shaqa doonka, gaar ahaan kuwa raba sponsorship marka dambe ay ku helaan deganaansho buuxda oo waddankan. Ardada ayaa laga saxiixaa kunturaad shaqo, waxayna la kulmaan Mr Raskovic iyo shaqaalihiisa oo xafiisyo qurxoon ku leh Sydney, Melbourne iyo Brisbane. Vani ayaa ka mid a ardada badan ee S B S ta la hadlay. Waxay u sheegtay S B S inay 2016 loo helay shaqo bixiye fiican, ayna saxiixday kunturaadii shaqada, laakiin wax shaqa aysan arag welina ay sugayso. Waxayna bixisay oo ku shubtay akoonka shirkadan $25,000. Mandiib waa gabar kale oo isla shirkadan iyaduna la xaashay, waxaan bixiyey ayay ku tiri $40,000. Lacagtaas oo dhanna waxaa la iiga soo diray, ayay tiri India, oo waxaa ii soo diray qoyskayga. Markaan weydiistay inuu lacagtaydii ii soo celiyo muddo bilo ah kadib, wuxuu iga ballanqaaday, ayay tiri inuu ku jiro soo celinta lacagtaas, kadibna waxaaba la ii sheegay in shirkaddii ay kacday oo uusan lacag ii soo celin karin. Liiska dadka lacagta kula shirkadan kacday ayaa gaaraya baa la yiri in ka badan 30 qof oo laga qaatay lacaga la mida kuwii Vani iyo Mandiib. Dadka qaar waa lacago ay waqti badan kaydinayeen, qaarna waxaa bixiyey waalidkood, oo qaarkood deymo dulsaar badan soo qaatay. Waxay aaminsanaayeen in ardadu markii ay shaqo helaan ay si sahlan u bixin doonaan deymahaasi. Iyadoo shirkadda Global Skills and Business Services ay kacday, Jack Raskovic wuxuu hadda ka shaqeeyaa shirkad kale oo la yiraahdo All Borders. Qaar badan oo ka mid a dadkan la dhacay ayaan rabin inay hadlaan. Sida Mandiib, qaar badan ma yaqaanaan nidaamka sharciga ee Australia, waxayna ka baqayaan in qaabka ay hadda Australia ku joogaan dhibaato u timaado. Qaar kale ma doonayaan inay booliska tagaan, sababtoo ah waxay ogyihiin inay sharciga jebiyeen markay lacag ku bixiyeen shaqo bixiye sponsor siinaya. Sean Stimson oo ka tirsan Redfern Legal Center oo Sydney ku taala ayaa u ololeynaya in sharciga la beddelo si loo dhiirageliyo in dhibanayaashu ay dacwoon karaan iyagoo aan baqaynin.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.